niende salama. Mapadri na wachungaji, mashehe na maimamu, tuiombe taifa letu sote, ili sote tufike salama. Mungu
Tanzania,
bariki,
Mungu ibariki,
bariki,
Mungu ibariki.